Buno bubaka bwabo abayambye abantu ne babefulira ekisa kirungi nnyo nnyo n'abatajjukira bakikutamya. Ekisa kirungi nnyo naye maama kisudde bangi miteru kuba omuntu wa wano tayambika. Abalina ekisa bangi ne bakivaako ne bakiwummula nga bamaze kufuna na biwundu mu mugongo. Mbalugera ati akabwa keweeyolera ke kakuluma entega naawe ogiroyola naye ffe gye tulinzeza enduulu. Oyo omanye nti si byangu mukwana abantu bakoowa abatuyamba nga maama bakyuka
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Abalina ekisa bonna bakoowa
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Mbawo be bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Ekigambo kwefuula ekintu kwelaga
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Abantu bakyuka
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Omuntu gw'osanze ng'adooba n'opangapanga mukole naye laba bw'akyuka n'akufuukira engo. Abalemeddwa emirimu bangi ng'eyamulemesa ye yamweretera bangi mufubye nnyo okola ekisa ku komerero ne mufunamu. Abalina ekisa bonna bakoowa
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Mbawo be bayamba babefulira
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Ekigambo kwefuula ekintu kwelaga
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Ekyo kw'olaba abantu bakyuka
ebiwundu bafuna mu bingi nnyo.
Ekigambo kwefuula ekintu kwera kintu kwera bira baba tuba
ebiwondo bafu
chuka
na mubinyi ebiwondo bafu
bantu yamba
na mubinyi
aga mama bachuka bantu yamba aga mama
ebiwondo
bachuka
ebiwondo bafu na mubinyi
abaline
na mubinyi
sabo nabakoa
ebiwondo bafu na mubinyi nyo
bawo abaline kisabo nabakoa
ebiwondo bafu na mubinyi nyo
bawo bayamba baba ave pulira
ave pulira toba funa mo ebi wonyo toba funa
mo sachawe mo gematsika ke basachawe khaba gematsika ke
bandoba
chikamba khaba
bandoba
kwefule chintu kwela gira chikamba kwefule chintu kwela gira
ebi wonoba funa ebi wonoba funa mo
Chobola babantu bachuka babantu bachuka
ebiwondo bafuna
chuka